Kun sagale bilisumma oromotin. Sagale bilisumma oromo biyyoota kibbataa jimmaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galaammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgalaammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kilohertzii 11 fi 108 fi 10 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Hadda guyyaan jimaata bitootessa 24 bara 2017 ashamaa dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoon nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis naa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii hadhaaf qabannee dhiyaannee isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Gaaffii fi deebii artisti Tafarii Mokonnoon waliin taasifne kutaa jalqabaa isaa oduutti aansuun isin biraan geenya. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo poolisa federaalaa wardiyaa hoogganoota wayyaanee fi hojii basaasummaa sirrinchaa keessatti hirmaatee hojjechaa kan ture dargaggoo Caalaa Muddee waliin gaaffii fi deebii geggeessine kutaa xumuraa isaa isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'un hordofaa isiniin jedha odoodhaaf Jaal Ayyaantu Bulchaa.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerra. Oduu irraa kan isiniif dubbisu Anayyaantuu Bulchaati. Hawaasni Oromoo erteeraa jiraatu duula mootummaa wayyaanee karaa humna liyyuu haayil jedhamuun uummata Oromoo irratti geessisaa jiru balaaleffatan. Dhumaatii qosheetti uummata irra ga'eefis gadda isaanii ibsanii kunis kan ta'uu danda'eefi imaammata badaa mootummaa wayyaanee hordofu irraa ta'uu hubachiisan. Hawaasni Oromoo erteeraa ejjennaa isaa kana kan beeksise bitooteessa 18 bara 2017 walitti dhufuudhaan haala yeroo ammaa uummatni Oromoo keessa jiru irratti marii geggeeffateen. Hawaasni Oromoo erteeraa walitti dhufanii mari'atan kun dhuma walga'ii isaanii irratti ibsa ejjennoo qabxiilee adda addaa of jalaa qabu dabarfatan. Ajjeefamuu, hidhamuu fi dararamuu akkasumas iraara jireenyaa keessaa ba'uuf uummatoonni Itiyoophiyaa keessaa addatti ammoo uummatni Oromoo qabsoo fi warraaqsa fincila xumura gabrummaa finiinsuu akka itti fufu dhaammatan. Isaanis karaa isaanii danda'ame qabsoo fi warraaqsa fincila xumura gabrummaa geggeeffamu cinaa akka dhaabbatanii utuban beeksisaniiru. Xumura ibsa ejjennoo isaaniitiin dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruun murna gabroonfattuu wayyaaneetti xumura gochuu qabna jechuun murtii isaanii irra deebi'anii jabeessaniiru. Oduu xumuraatiin godina lixa Wallaggaa magaalaa Najjootti barattoonni mormii kaasuuf kan jedhuun waraanni wayyaanee manneen barumsaa irratti xiyyeeffatee akka jiru ibsame. Akka maddeen oduu naannoo sanii ibsanitti tibbana lixa Wallaggaa magaalaa Najjootti barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi kanneen biroo hacuuccaa fi hiraarsa mootummaa wayyaanee karaa komaandii poostiin uummata irraan gahaa jiru balaaleffachuun sagalee mormii wayita dhageessisuuf jedhanitti humni waraana wayyaaneetti bobba'eera. Waraanni wayyaanee kan humna komaandii poostiin hoogganamu barattoonni kun akka mormii hin kaasneef fiigichaan mana barumsaa marsuun ugguruuf yaalus barattoonni kunniin iyyanii akka sagalee dhageessisan beekuun danda'ameera. Waraannii fi basaastonni wayyaanee magaalattii keessatti mormiin ni uumama kan jedhuun hojii basaasummaa fi eegumsaatti fuuleffatanii ba'aaf gala barattootaas hordofaa jiraachuu maddeen oduu kunniin ifa godhu. Egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu irraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Qophiilee keenyaafan faana bu'a. Thank you.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 25 kiloheerzii 11,815 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Gaaffii fi deebii artisti Tafarii Mokonnon waliin taasifne kutaa jalqabaa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'a.
Gopni gota jadduu Oromoo kabada. Gopni gota jadduu Oromoo kabada. Kinyaatu galfata uumata sodaata. Numa ortee kushitu warra baadiyyaa.
Artist Tafarii Mokonnon duraan dursee gaaffii deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisuudhaaf eeyyamtee argamu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu si galateeffanna.
Hayyee isinillee maqaa raadiyoo televizyiina keessaniitiin isiniin galatoomfadha.
Mee artist Tafarii wayitaa ammaa kana gaati biyyaa fi saba jaalattuu fi lammii kee kas jaalatullee dhiistee biyyaa baatee biyyaan baatte argamta? Maalidha sababaan ati akka biyyaa baatu si taasise?
Egaa isinillee dursa carraa kana naaf kennitanii na barbaadanii na yaafachuu keessaniif isin galatoomfachuun barbaada. Maqaa uummata Oromoo bal'aatiin galatooma. Kanatti haasuudhaan egaa akkuma beekamu roorroo fi gidiraa uummata Oromoo hedduu irra gahaa jirurraa ka'ee akkasuma hacuuccaa fi mootummaan gabroonfataan wayyaaneen uummata Oromoo irraan gahaa jirurraan kan ka'e egaa anis lubbuu koo baraaruuf jedhee yoon jiraadhe tarii bor waan guddaan dalagaa laata jechuudhaan biyya gadhiisee ba'ee jira. Ani tokkoffaa Oromiyaallee gadhiisee biyya kamiinuu deemee hin beeku. Haa ta'u malee kaayyoo fi adeemsi koo ejjennoon koos haga lafuun jirutti dacheedhuma Oromiyaa irra taa'ee falmaddeetiin. Egaa haga kaayyoo sabas kaayyoon harmee Oromiyaas galma geessutti ni falmadda kan jedhudha ture. Haa ta'u malee dhibba darbe keessa mana hidhaatti darara hedduu irran ture. Ana duwwaa osoo hin taane uummanni Oromoo hedduun lakkoofsa sitiimuu hin dandeenye hedduu dararamaa ture. Hedduunis dararamaa jira haga yoonaatti jechuudha. Haa ta'u malee akka namaaf osoo hin taane akka rabbiitii fi rabbiin egaa harka na milisqee egaa lubbuu koon baafadda jedhee an achi mana hidhaa irraa gadhiifame guyyaa afuritti kanan as galee gara bakkeen amma jiru kanatti. Egaa rakkoon hedduutu jira. Lubbuu yoo jiraatan immoo waan hedduu arguu danda'u, waan hedduu dalaguu danda'u. Kanarraa caalaa bor waan haaraa uummata koof saba kootiif nin gumaachaa kan jedhudha. Du'uura kan jedhu guyyaa afuritti hidhaadhaa ba'eetiin guyyaa afuritti kanan as ga'e jechuudha.
Mee haala mana hidhaa keessaniin sitti deebina. Mee waa'ee hidhamuu kan keetiin wal qabsiisiti caalaatti nu himime maal balleessitee hidhamte? Yoomi ka hidhamte? Eessatti ka hidhamte? Mana hidhaa keessatti ammoo wayita sana maaltu sirra ga'ee mee kana nu himi?
Eeyyee ani tokko kan inni beekamu uummata birattillee weellee qabsootiini. Haa ta'u malee mirga ofii falmachuun immoo yakka miti. Kan inni qabame magaalaa Finfinnee naannoo 24 jedhamtu Boolee Maarramee akka jedhamti kan isaan dhaqabani. Haa ta'u malee guyyoota 8 fi gaafa ani qabamu kana naannoo 24 kan isaan dhaqabani jechuudha. Kana yeroon jedhu Boolee Maarramee polis kan jedhamtu jira achitti kan isaan dhaqabanii achitti kan isaan dhageessan. Diina baasanii garuu halkan 8 fi guyyaa 8 boqonnaa ana dhowwanii beektee ana duwwaa miti riyan kan kollena walin jira kan kabamne si isma wajjini ni sadu matokko kabamne kunisi mana interneta wenne tokko gaddisu demeti ni grafani achi bahu polisota jahatu nakabe hata umale wanti achi kesa ture kuni guyota sadetif ega kana jeda medu batamu ndandawu groundi jeda tri bakata enu gesani akas jeda siti mundandawu gero nu gesani inargine achi majeda tri bui seni umaduwada kanarge darawa heddu wanta ilmana marra hingga jeda me ilmi nama kun ilmi nama ke sara lati wanta namaran hingga nye bekte garajabu macma jachuda ega akarabi tv wantota kana hundayu dandamadde ega kesa bane jira riyanko suni milisa chabetu jira bekte hata umale yeroma kana nis halli mijanne fi manalle bahun dandau ega wantota akasi tu jira lubu danu jira chun wantota ko jannetu maga jira
ammalle me haluma manai da san kesa tan sai debisa kisi tafari waita mana hida kesa turte ilman oromo sirna sanan hida manirratti midana dadda akka gahature gabasa dadda tinidagenya ati waita mana hida sana kesa turte mal argite mal hubatte me sana nohime
namara jersi sene man divne kesa gafane dake mana hida sana seno saba tigre namato ko kesa tinar gitu bekte wanta nama dinke si su jachada hata umale oromon oromo duma ta usatin qofa darara fi rakku cima kalubun bahijra beki atuma kesa ti kalubun bahijra ototu mamu kani duru tikko bekte rakkon tume tume lafabu se kana gafa da kani sadi afurdani lubun kai sabate namni sanin gafatu hata umane gafa na ci senu gutun hida mana hida kai sa jiru oromo ko fada bekte man ni das kani ni gute jiru oromo rumane hata umane halkan saati afri bodde gadi siwamu dabare dan gadi siwamu haga dan da ana basre bukanan bektu tulatti wanta ta ikawata harkatti si ega wanta ta ikawata yetu ma wansa beitu ga namaka na argu sin dande su sidu shanja ta ani tu kanisan akbar badan si godani wanta si ajai bukesa umanni bayen rakosa kana beke base dubachu badu si kubala manke kana sibila giddu gal chanitu sibila garama garasin jala gubara mitte godani kubake kana lachan gaake kana faqir rakha ani jalanis gubbanis walutti chafallaku qama salaake kana ratti qama sala ilmana maratti ilmina ma ta mitin wan ta idalaga waran tani sirrangaw alani ledger ti bekte alani wajini mitamte qama sala kana ratti mal mal kana ratti bekte khaniti wan indalagam ne bakka kana jadeesti mundanda amne mita heddu ilmano romora gahejira ammas gahajira bekte kanas baye wantota sukannesa motumma kun ummata kenya ran gahajiru wahidu argira umanni hedunsi ammalle rakkina kana kesa jira hedun jechuda hedunsi mo wantota kana arge kallu kae kan chabe kan na fate kan jijame jira kan gurus dude jira wansi ajaye bu jechuda ega kan rahafe mo karab rahambise hafe jira ega akakana wantoni achike saturani
me hala mane hida kesiti waita ti waita ati mane hida turte sanatti motumman wayane harom se jechu dan kara media satin olola addata o fature gara boda ramo hidamtotan hida kesa heddu sani gaddi sera jechu dan ufanna tindebinu yokana fan amaratin ay daggamim jedu itu fatti te kara media satin de sudan rulata darra ofature hala weta sani me wangu baka durano him
eje baye wa nama raja sisu oromo kuni mali benta dandin harka badetuma dandina marka balle su barbadu weite tokofa motumarum tiwayane kun erda ku fe turera beite kumu saka na mali nargina wantota indi bazu fi kallati umtu harka badejira hata umale wanti isan basan kuni kapsonu romo finine finine blisuman ustetu magafashi matarage su karora bafatani lubu narka bau kanan kuni mani command post yokanimo ajija jero taf jidametu kanin nibaye bekte command post kuni ajija inni base mani toko akka namni kamuyu socho hindandenye yo soche akka ajefa mudabe ite karole kum kambe an lega fa karole kum e batu serba akka je do tokom base internet agurta wan kap du walalte itu kap so hotim sa karor ati bat sa alama boda aje chalasite rabbi jira chusa garu ni walalte sabadu vamiti eva kastitika ninni oramagata yela fake wele karani irati dalage bekte ega wanti kuni wanta jirosana wajinini walkabate tureda hata umane darari fi rakon hundi irga umata kanarragae bode irga kanis chabe kanis jame kanis ega hafe bode karora harumsa furatani haban jedani kanisa ambasani ega bati lama kan nudura turani si bati sadi kan turani jiru afurle kan turani jiru isa boda harumsa hafuratan kajeduda harumsi kuni aidegganun yokanimo irandebi amu jeda wantirandebi amne kum malakata ega bekamu batus jechura barumsi zambarsi zani toko ye alam abiyot khajiran toko waraks halu jarren jarren kana sera fi sera motuma Ethiopia khajiruda Ethiopia baka mirgana mumma malmal kana ega wantota akkasitu turani wantoni akkike satti turan kuni gafi debi bilisa khajiran kujira gafi debi bilisa kuni mirga namumma ke kanarati erga si dubisani bodde gafi gafa dusi je ruga tin kun mo dikaman gafa chukab da dikama yo gafa chuba tmo hiwa mamta akiti malefin gafa ne jedam te su tumamta dikama gafi gafa chukab lamanni mo gafa tmo makan ke kun himbara ni yada da ega saganta kana ratti oromoni nawalin manai da kana ke sadda ramatura ni bahani jiru hebbun sani namoni ega kopi kana daga ni yada ke nu dandau hata u male gafi gafadde an to kojra gafi ku mani mirga kajadu se hera fi sera motuma kajadu kana ratti gafi to ko gafadde gafi ku ni si Herri di herri motuma piye kana kan ni dalagu isinu makofa mo oromo ta ta sindalaga akajedo da lamanni erga namito ko mirga fi dukama abate ti kan isin mana ote bulasi mana u mata oromo kana ranano tani dihi gur tani OMN mo bilena minen ati tangala sani ugur tani di media umata gura umata isatini milena ba sani itini media kana ugur ton maliti erron kun mal barbade dargon kun mal barbade su yokani mo rakkon biye ke sa jur kun mal je sani maliti satini chofne satini media ugur ta kaje kan gafa de ga gafa ga fi kana gafa do galgala gadi baafameetin alkan buutu tuma waan bulee beekte egaa mirgi dirqabni yookaan immoo seerri gibbiiruma isaanii qofaatti kan hin dalagu. Egaa seera akkasii kana baasanii aaddagamin jennaan nuti immoo gaafa achi haaromsa kan jedhan kana nuuf kennanii baasan galgaluma sana aaddagamin kan jedhu sana itteeggamaal jedhu. Irra hin deebi'amu kan jedhu sana immoo irra deebi'amaa agoon akkas ture egaa.
Got me go ta ta du robo ka pada got me go ta ta du robo ka pada pinya tu gar pata uma ka soda ta no ma orte ku shi waraba dia dai no ma forte cushi yo arba biyadai kanim behne jira dambi kondu gota kanim behne jira dambi kondu gota sina ra korata si wade sarota no ma koromoni ilenchi chule chotai no ma koromoni lenchi chilen chota nurabu bul bulle barana ni kalta sadab ye kabu jira tudu be ta ikna biye kabu jira tudu be ta Naje sayero yada miko bade dogante ikirata tuzwai milko tu angonzo ba otuzindu nandu pata madagara tu okana vera kurubeko mukito bandu buno basu mirka jadu dogau kaute
kabajemo dagge fatota kenya gasi si debin artist tafari mokonnan walin tasifne kana qofan hintu muramne ittifu faisa saganta kenya taanu kesatti qabanne diana egge fatota kenya kabajemo fi jalatamo qoppi adab qamno songola bindura beekti taqamna
dele suma soromo kun sagane dele suma soromo
beekti ta sagalen bilisumma oromo metra bandi digdemishan kilohertz kumakro tokko ibba saddeeti kurani ratise neftansa ture bitote saddigdemi jaha barakmala mafkro tor barra kate metra bandi kuda sagal kilohertz kumakro shanir ibba afrim digdema ratikan tamso taw isin beksifna sagale bilisumma oromo
sini mona sinda danna sida danna sini mona
Sabao اگه فتوت کنیا تو کلام جنگ و پی کنی ستمرا ارگینی جرّا. این نسگافی فی دیوی پولیس فدرالا وردیا هوگنو تا ویانه فی هجی بساسوم ماسر نچاکی ستر ماتی هج چاکان طوره درگگوچ آلا مدیولین تاسف نکتات امرای ساتا اتریاتان افیر را کنیا
amma jiddur makana keesaga bara amma na duran ka sa turte kuma la mafkura shani fi kuma la mafkura ja kana keesa dubarti ulfa daiman te tinno wagga kudani gadi saddeti gadi kan daima wagga la male ilmo ajje sani hadan ko ture fel mo ke tira ta ijechun ijolle garma nanno arsi kana keesa yu maybe ni yada tata jolle sadi jala jesani abban bakka fagorra dufe reenfa jolle kana akka inni kas gochun nijira bakka dadda tilmano romo jesani binensa nyachisun yoka mo kama harka mila hidani bosona kesetti darbani achi binensa nyachisun hal adda tittifu fejira malem madamsi ati ummata oromo kana dabarsitu waan kana mal tu fala yette mal dam sattami dabarstaf me
dara to mara wonni an gama ki yan dabartu dandau kapso yechuni rafa sa bitta ka batani bosna sai nani do kafu mi ti kapso yechuni dura sama kan ke ti tuguma tugta ke ti oku gam te tuguma garana fan sama ke ti tuke ke chura ata u garu mo yero amma harati nana cheta tunano shashaman netra ka e kore sira haro ka bate hanga wal dogala anga u anno sani tira ko heddu u mame tira akasma nana to romia heddu nano nano heddu jira rako gudani mu mutata tura rako gudamu mutata tura ba wot dilila ta e ummata ke natti worra kana aka bine sayyidina manya tura dilila ta e kada da bate ku stena mitin inte bebe ku fannini kuwarra ci ujolle ma kee najre yedduna ujolle no romo wani andan fi tani taamu hangayo mi dizile na matana hangayo mi riki tani dini ufte na matini kinte ya ti e angon hadda har ka kaban burulle romi an birison te angon ka ita aka tai ta mu fi te sakka kai ni gal mes yedduna nan mi wayane te ro amma ke tan wajjata jo ke sattu yoro romi an birison te wala bu ma arkete angon kare ta ro aka arga su samu fe to fau kaba yajira yo ango hilteade yo kabenya hilleya kabenya woyane na kirete takara karra nijar takara karra nijar te te tigrai fi makadera gadi finne alvudu oromia ke sabaye yajira nfura tuleni ata lenu mo achivasi mura achumati kenani taki sama kanje chere di njira nkana kana samu ke zata kogwal me sanje chula kara isparti bakum isparti 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 yalani bata nira kukura sana kirete igaru kun kailmar oromo tiiti pindau sarai tintor fatamale ka bran jiru yechura kara no sole miti kara ku dispanti kala irre kara mi so mati miti kara so ba si mira fatani akara sadan bakar gani pitani jolle ajje kan kara isa tere fatani am sol fatan yechura wan kana kabe ni makennan namu makennan walu makennan akalu bulsajiran mu fi sala gudda asra fille sala ufra fille sala yechura namni abba ufi abba fi da uye tumari ni biyo fi in kama uye tuno abba fi da na ma hada fi gude da ye tuda nan mi dake il man tigre ga divide hada fo gude fi sa ni ti sa sa gredu go gudu da ni birabani na ma biyo fi gudu da ye tuda ko gude da biye ti ye tuda kara garu ma ka bukana ko yu kuni ti ada ga uje da e no ko ro ka te ka ko biyo ra ma je sa jira yo ri na ma je sa jira e no ri sa ro ka te ori ka ro bo ti lati ka ro bo gaba isan du fani mina nun gele ni fu mitira ke dire gaba isan bishan gele ni ba annan ke ni ne fi adu ke se tin nan nan arbu de fura ni e tipi gadra ga tani bikir tu fura ni e tipta ba tani oromian ilman oromo ti fo fontain ilman tigre ha da ratti gara chaba se nu ratti di si tu kana akuma busura ba de injirani fi ti si ta mata idi o do bin asufte arra ka duran han ta ko huam bra tanin bene dinita tanin bene gara na da da ga tu se yo isini mo tanu gucci un tempo baye sakina gudda randi sakina gudda lamma magarta ma jere president kuma odon kabatin tabe romiya tare ta yi kuma lamma kaniya da ta wani mi dai ni dare a romiya na farma chape romiya na ko galaje iri da ra bongo da baye ko to bani gani mo iri de de lamni oromo kana ba dibba turba boyi ga takati mu yi ana yacu ma dinni bolola bolola wayane tin pe akana dubbadu yarani de takka dubbate mi ay fare ummata garna mani arga fe ju arbe kala mani ta ummata jittu be mi yacu na wore kana kunni ma tifu an kala wajjanda ka bulchajiru biye sadi kana biye sadi mali so bamna tigra in bulchajiru mi ay bulchajira oromiya yo birison ta mai sadi so bulchaye mali so bamaye ju an tan ta dabar kufar
addu galatomi dam sabareda amalle ton tumuratin kapson romo akuma atu argitu kana kadage su kana amalle kan dinan koket walude kofe kofisajiru edutu jira kapsot jirtil mano romo ichu da darga goromo dabalate warra kana fu umanni akamiti tumsa hatau malina gargaru jettetu gorsa kennitaf me umata kana mal amtaf
ujolle amma kapsor rajirtu fi hawata akamiti wala garani kajedu tokofa olla ollati sare sare da bani yiran je tura wannan afufu dan bente gana ma dalgala to jindu batte gana da ta ci to afufu dan je tura promo ta de ingita worta ta tura worro ta kanini kapso ye cin tokofa ni ci ti da mai ci ti garati ka batu je tura amma wai wan kan an wannan dubba gubata 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 wan saura da ye tura ana ayya da ye tura o birra mai wan brande go da tabe wan wan go azure ti wan gura ma jurulle wan be ku bata ufe ta kabu yetu ko fe ta ba malini akas yero kan ummanni oromo gabru ma jala gannati ba ol kajira ne hadalle kalo ta dalo ta salut da bartu afu su sobdu wan ufe ta jirtu kana bu yu akka hice ti garati kabu tuna mu yu daka ta bate dibira kabu dibira ta bate ko to ka bate na ol dursa ke ufi ti jal kabu bi summa yetu man ufi ti ni ti ujolle ufi ti rae gara yo acirra ga dibata yi bi summa ga tuta toko ta ani ga dibau toko man dura yu toko ta ani aban toko ga dibane yo jenne hatta yo bakata kara banne yo ficca ne laga fe yu da ummata ti grae ficca ne yu wo do ure ni ta ne dai jeddu to do ga ta ba kata yo ficca ne bishan ta yo ra kara fracu dan dai tu ure di oromo kide ta in in jene chufti ti girisi am bolla da ta ta yirti acci an kan ibu ya ur kufa akuru akan tu da sitte lalla se mi metatte ki jibdu da ta ti wa so biyu bakka fula i think ki jibdu da chufu kan da yo bakka ta chufne malle garri ranjiru ku jibdu dan tara ula tara yo chufne bil su man da ta jirte ku da dan da ta buru mutu sha ta
go sa bare da da galatomi mega oto tumratini kanaratti kanatuna hafe wanane ta dabalu kana tujira tam sen kanan qaba wanta tijettu yojirate jarra kana tikenna me isaduma wanta tijettu wan gorsan nahave wokammo wanu manni ko dagaw qabu tokko kana nahave manni ko dagaw qaba wanta tijettu yojirate
garatom ani ira dede wonni adam su ki gudda njettu gama tiyara kana promo tokko ta kadar ga goro moto tokko ti akana ku kan noro moto da da tokko ti wonni anjedu namin oromo ta tan oromo tai dubre oromo ke ta hafe nama du'a oromo ilma ko tirra da yeddu akka wodi rahina sne akka wol gargaru akka wojin da bannu akka wol kabanye bakka kabson ke injiru yero addadda di tuwana addadda hin kadama kille ka addadda hin te mai tura lufi bukre ta kabsa wo son tin dinati to ko dali akka kabson ne tura lu dinati wo kabson ne daga arga ne tura kana dan ti ye guddan kana worri ango ire jirani de worri mo video tani oromo tani oromo matti dula jirani de har kai tani ba fatani duba tani dubbachu mirga tani media ta bate jira afan oromo ti afan inglifatin afan barbadani ni bachu indan de na mari ku kama ne de na ummata woji gabbe worri man video ku wuri yodu gama arara jiran kana di tani ku gama yo oromo ku kama ta bate gabbe ujolle kana uji niri rabu ku ba ujolle kana kanu ku bu mana mana hita hita di bakka bakka to san kani ujolle kani hita ga di ba su ku ba wora aga di jirani akka wadal harre ganda ke sa deme yu kani ta fa isan be ne shaytana kan da jumura ja di tedu wan ta kalum be ne afa ganda ke sa deme afa arge de ajja ta de jarti de daiman ta ukani wadal akka mu te sabba ta ni umman oromo yu di tura wori o video jira ke sa tuyu dan ki ya kana galatoma
Edul fadu galatomi gara fura duratille di mota dadati walit debi unimalla Edu ulfadu damsa bareda fi hala jiruhunda wanti nudabarsite ilmano romotif bu agaba amma kana felle yojirate wanti kana boda yadatto yojirate nu kunnamurras dubatin debi nu tille dote debi nesi kunnamna Edu ulfadu galatomi yero gari kabato ga nagatai
Nagata di suma koma tarobo ni bi suma ni amma
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.